femme du Mali.
Ɓeɗo rewɓeɓe no cuɓɓoli ñamaji ɗi to guita gartun no kulentereji mbawɗi nafude banggal engrais ji e wi mabɓe oɗo golle o bangge goto no moƴƴani awdiji ɗi no laɓɓina dun hawalu ndenno e wi mabɓe galleji sere ɗiɗo nokkuji ngallure nde hisan torraji muɗum keɗɗan siri gari Aminata Keita yogaɓe rewɓe golloɓeɓe keɗɗan nakkuɓe kanni keƴaɗo amen to guita ton no fude Moussa Diakité oɗo engrais mo jetton o hede France iwri mo moƴƴani sanne awdiji golleɓe jardinɓe ɗum ɓuuri yidde wattu ndungu ɗum omo nawtora ley guese min keɓan moƴƴere sanne e ley oɗo golle momin gondi o saabu keɓal muɗum no nafami ɓeydaɗi nafaka engrais ji iwɗi ɓe ɗiɗo ñamaji ɗi hawalu o ɗum laɓɓinte nden ɓuuɗi wuytoto ñawuji ɓiliɗi e rafi laaɓal ɗum no timman banggal kabaruji goɗɗi to ɓuurem toon rewɓe kafu gaɗi battu ñande alkamsare noga lewru janvier le buguru humanidu hewtagol jaam fanda muɗum wonno woytade jukkuguji sidao dow mali e tiyalaji cuggu ñamduji goɗuɗiɗi hoorede fedde nde holliti mette makko fewde ɗiɗo tiyalaji e dardi noon lamukoɓe fiyande ɗi dabari ɓeɗo haruɓe e battu o holliti rewɓeɓe faaba mabɓe bangge goɗɗo ɗum ɓeɗo rewɓe tottodiri hakkillaji dow landinal 8 mars hikka to ansongo toonno projet sembin gol kabaru cellal rewɓe e sukaɓe heccuɓe fuɗɗi ñande alal vare nde ley jañol cellal nokku o ko ɓuuri capanɗe jo on yimɓe heƴaɓe halnana en gottanaɓe hawri e batu o timmine feytialaji banggal cellal inniraɓe e sukaɓe heccuɓe itti jawdi oɗo projet timmowo ñande sappo e joyluru septembre hitan 2022 woni UNICEF to yeruso toon guindiraɓe haɓitiɓe yambini keñen noga liru janvier idi larmi ima daraji haɓitiɓe kañe gaji gonno ɓernde oɗo yittima wuuri capanɗe jeegom e goho ɓerde fama en ɓe fanda muɗum wonno tottude worɓe mabɓe teddengal fa hande banga ɗiɗo immadaraji idi larmi sukaɓe atime en e inniraɓe mabɓe tottama ko ɓadi milliardji tati sefa keñen ɗum waɗi noga e lewru janvier to kanjusu jatta kati ngal ɗo dokkal lamukoɓe transition ɓe ittama ley jawdi fouroba ɗum timminta yewtere meɗen rewɓe lollirde toutes les femmes du mali on jarama heɗadi yo en ji yontere warore